Alinidanganya, nikapotea, nikafata mambo yake. Akanichanganya, left and right, nikajikuta gizani. Akanipa msoto, akanichanganya, akili yangu. Akanipa msoto, akanichanganya, akili yangu. Giza halizidi mwanga, akantokea kiboko yake. Hakujali mimi nilivyo, akanipenda hivyo hivyo kama nilivyo. Akanivuta nivuta karibu naye, akanipa mamlaka. Sikia, akanivuta nivuta karibu naye, akanipa mamlaka.
Mkanye asinifate, nine Mungu kiboko. Mwambie asinitishe, maana mimi sitishiki. Mkanye asinifate, nine Mungu kiboko. Mwambie asinitishe, maana mimi sitishiki.
Nenda kamweleze huyo muharibi familia yetu, nenda kamweleze. Akili yangu asicheze na pa kwangu sio mara pake. Mwanzo alivuruga vuruga akili yangu, akijua Mungu hata nisame. Akaukoroga koroga na moyo wangu, ili nimuache Mungu nimfate. Ila leo kamkanye, umweleze misi saizi yake. Kufumba na kufumbua, Mwenyezi Mungu kanikomboa. Mimi sio mateka tena, sio leo wala kesho. Kurudi nyuma mimi ni mwiko, siwezi, siwezi. Tujali matatizo, nazo changamoto zina mwisho. Oh 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 oh.
Mkanye asinifate, nine Mungu kiboko. Mwambie asinitishe, maana mimi sitishiki. Mkanye asinifate, nine Mungu kiboko. Mwambie asinitishe, maana mimi sitishiki.
Leo na mvuruga vuruga, sisoge na mtupa kule kule. Leo na mvuruga vuruga, sisoge shetani kule kule. Mimi niko na Yesu, mimi niko na Yesu. I know you love me, I know you love me, Jesus, Jesus. I know you love me, I know you love me, Jesus, Jesus. I know you love me, I know you love me, I know you love me, I know you love me.